Lowo wabhalale ngoma ukuthi becabangani ethi unjalo.
Uchalo!